Nisho gangam agapi concepti.
Daddy beats.
Baby, agape. I have a special feel deep inside me. Allow me tell you what I feel. Burira buhafu musifuba gastanguloza. Sinyala nari abiri obiruru wabibanga mululuza. Benga waya ha washimanya abasachu barwanya. Kamazima waya ha Aringolendie to become your bestie. A bestie who will take care of you. I'm the best abalala bayuza. Abo justi bayuza. Kuja closer. Mutima wangu inakuitaji my baby. Usiniogope mama. I'm not gonna use you like she. Kuja closer. Mutima wangu inakuitaji my baby. Usiniogope mama. I'm not gonna use you like she.
Na everyday mwikomba anyway. Nufu chilise be my onole. Wata kumutima uliliza. We kukuba wadedata mukambwe. Nasena tafua. This love not for one day. Evya kebya maisha. Ngana kudeire uwe kuka smile. Wate biriko uwe mustairo. In love kulu kutenga na ilo.
Tenda kundiza, mba exi baba irenga bandiza. Inze na kuno mtima bamena. Ayeke nkufunye ni wananiga. Kuja closer. Mtima wangu inakuitaji my baby. Usiniogope mama. I'm not gonna use you like she. Kuja closer. Mtima wangu inakuitaji my baby. Usiniogope mama. I'm not gonna use you like she.
Every day we come by anyway.